ijuru goruhire Imama giye kurushinga tubifura ijuru goruhire Imani bafashe turabiyisabye Shimi mana kuko itanga neza
Imani bafashe turabisabye.